mtaani nikicheza kama chile uanze kusema hey risk za kwa cheese tena nikiwa kwenye hoteli uanze kuamini noma madereva ukienda shimtenga nami najua kama tiger ushangae nikiwa club ila watu kwenye club vijana wamekiti mtaani hawana kazi ya kufanya ila wahenga walisema ni noma kwa una kipaji na mishana tumia kipaji ila sikuri nikiketi ho. Nami nikienda kazini unabakusa maneno amini hata kwa jumuiya ipo siku tofauti wale ambao wanakucheka waambie watajua hawajui kila maisha ni bidii lakini sio kuketi wachipa akikata mavyuma wanasema hiyo kazi ngumu ukisa kisha kifaulu wanasema amejongeza hey okbichaloni hey okbichaloni okbichaloni hey okbichaloni hey okbichaloni hey okbichaloni okbichaloni hey okbichaloni hey wanapawa kitu stima huko na umebaki giza usipotafuta mwangaza ndo utajua kwamba ujui ukitakuchata maji kusema unabidi lazima uiname hata ukitaka kupiga dege ni lazima pia uname okbichaloni hey okbichaloni okbichaloni hey okbichaloni hey okbichaloni hey okbichaloni okbichaloni hey okbichaloni amini kama wewe ni jumwe kwamba iko tofauti amini mola anasikia ila ipo siku atakujibu achana mambo yaliyopita sababu macho yako mageka pia hey hazolek wale watu wanakucheka amini wewe utawajibu hey okbichaloni hey okbichaloni okbichaloni hey okbichaloni okbichaloni hey okbichaloni okbichaloni kwa niki babari uwanzi kusami ni cheese tena uki nikuta kwenye hoteli ushangai kwa ni miu nani wale watu wana nijua wanatambua kama rizi 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 boy rizi 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 boy rizi 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 boy rizi 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 boy hey